nitafahamu.
Haya,
nikujue
kama Musa, nionyeshe njia.
Gospeljingle.com.